This is the premiere from TrendyZambianTunes.com.
Chimwemwe chipwela mumba. Kuchenjele bantu ni batucha. Koma ine nina sankakale. Umumutima mulibe wakumbali. Bango Gucci, shalapo, Monaco, Milako, munipanga zungo, shalako, 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 shalako. Nati bango Gucci, shalapo, Monaco, Milako, munipanga zungo, shalako, shalako, shalako.
From TrendyZambianTunes.com.